Introducing the B4IR.
Pato tu na 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 na.
Nameless.
Naibi ya sana.
Wagwan. B4IR.
Na pato tu na 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 na. Na maisha ya uhasola. Unapasa vya kama ngamia. Tatembea jangwa bila maji ya kukunywa. Tunatafuta njia ya kupenyea. Tukikosa tutaanza kuzienjelea. Tunavumilia kama kamelionea. Tutashikilia hata wakituonea. Tunania ya kufikia. Bado tunang'ang'ana.
Tunang'ang'ana. Kwa Nairobi tunang'ang'ana.
She's Mombasa wana
ng'ang'ana.
Eldoret Kisumu wana
ng'ang'ana.
Masala tunapambana. Turukana wana
ng'ang'ana.
Nyeri Nakuru wana
ng'ang'ana.
Kenya nzima tunang'ang'ana. Tunasukumana na bado tunapasavia. I had that dream last night. And in my dream our future was bright. We never give up, we never give up. We're keeping strong and keeping on the fight. We're looking left, we're looking right. We're looking day, we're looking night. We're looking up and under. Looking for a way to better day. Step by step, this trouble will definitely go. Nairobi tuna
ng'ang'ana.
Namanga Machakos wana
ng'ang'ana.
Kitale Kajiado wana
ng'ang'ana.
Mahasala pambana. Kakamega wana
ng'ang'ana.
Kericho Bungoma wana
ng'ang'ana.
Kenya nzima tuna ng'ang'ana. Tunasukumana na bado tunapasavia. Kufika mbali, kufika mbali twatamani. Na iwe sitapata mali. Personali nitaendelea kuwaso na kutafuta salari. Mimi nitang'ang'ana. Vile Nelson Madiba Mandela anung'ang'ana. Ata wachizi wenzangu wanang'ang'ana. Onesha ishara. Ata kama wanaturusha chini tutasimama tena. Ata wakichoma mimea tutazipanda tena. Tuna stamina ya kusukumana. Na tutaleta kichwa ata kukiumana. Tunasimama kamele. Bado tunang'ang'ana. Wa Israeli waling'ang'ana. Wako changwa wakizunguka wakitafuta njia. Waling'ang'ana wakiangaika. Miaka 40 mpaka wakafikishwa. Kutafuta customers bado tutasomea. Hibis bado mimi niko ndani ya. Bado tunang'ang'ana. Bado tunang'ang'ana. Bado tunang'ang'ana. Nairobi tunang'ang'ana. Uganda, Tanzania wanang'ang'ana. All of Africa. Bado tunang'ang'ana. You cannot kill the spirit. Bado tunang'ang'ana. You cannot kill the spirit. Bado tutang'ang'ana.